olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
E ova ili lima se lau miliona ta la ua faa nganga ili malo tele mo polo kalame matonga fitinga ole kanesa ole mama e pei ona faa iloa mai ili minisita ole soifua malolo ina ili malo tele ili asona leila Mark Butler. E au fi aile nei fe soasoani, le lua se lau ono se fulma le tolu miliona tala mo se polo kalame. E vave su e su e ai, pe wa afia se tangata ile kane sao le mama, po o le National Lung Cancer Screening Program. A vave, on su e su eina, mamaua pe wa afia se tangata ile kane sao le mama, ona vave fo ilea, ona faya ia i o tonga fitinga. Wa iloa ili teleo itu ai ngā kānesa, o le vave ona iloa pe maua, ma vave faya tonga fitinga, o le māua lunga fo ilea o le āwanoa e manuwi ai se tangata mai ia tonga fitinga. I le faaali ngā lavalea le minisita o le soifua mālolo ina, na sa anoa Mark Butler o le āiai ma se sā, i le faatawina sa oloto o i sikaleti po o sikaleti ausa po o vapes, ato ai, ma se si itanga i se isi 5% o le lafonga i pe pasikaleti po o le tapaa.
We know that a higher priced cigarette is a more unattractive cigarette. We will also align the tax treatment of tobacco products so that products like roll your own tobacco and manufactured sticks are taxed equally. Together these changes will raise an additional $3.3 billion over the coming 4 years, including $290 million in GST payments to the states and territories, helping to support our health system and the health of current and former smokers and vapers.
Le minister so fu malolo ina Mark Butler. O tupe maua mai le uloula tapaa, ma le tau o le sikaleti i tangata uloula. O le afa ao ngā e faa tupe inai polo kalame, e ta o fia ma faa i titi ai le uloula tapaa i le atunu u. Nā sāu noa Professor Lucy Morgan o se fōma i whaapitoa i le Lung Foundation Australia o le poloka la melenei. O le amawhai ai o na whaasau ina le toa tele o tangata ia awhia i le kānesa o le māmā pe awawe o na iloa lo lātou wā awhia isu e suenga po o le screening.
This is an incredible investment by our government in the lung health, but the general health of all Australians. But there's really clear and strong evidence that lung cancer screening saves lives by detecting lung cancers when they're really early and when cure is possible. And I think up until now, we have not had a targeted lung cancer screening program in Australia, although we've had a great history of screening programs in breast and bowel cancers and things like that.
Na sa unua fo'i Professor Morgan, ele ngata ele kānesa o le māmā, ai oisi ngāse ngāse a fia ele māmā, o le āmawhaio na vaveiloa i suesuenga po le screening, ila lo le polo kalamele nei.
We know that detecting lung cancers early also gives us the opportunity to diagnose and investigate and manage other lung diseases that we might not find if we didn't progress with the lung screening program. And I guess that means we're going to be doing scans in people who might not have presented to hospital or to a doctor for investigation of symptoms.
Professor Lucy Morgan, Ole Lung Foundation Australia. Na sauno fo ile fatunu sili ole Cancer Australia, Professor Dorothy Keefe, ole to tele o tangata e maua ile kanesa ole mama, fa ato a lia e mailoa aunga ina ua tuai, ma le to e aunga iaise tonga fitinga.
When people start getting symptoms of lung cancer, it's often too late for a cure. And so the rationale of the screening program is to do a low-dose CT scan, which is safe, very accurate, finds nodules, little lumps in the lungs very early, well before you'd have symptoms. And at that point, they're treatable. So we change the diagnosis of lung cancer from a late, largely incurable diagnosis to an early, eminently curable diagnosis.
Le whātonu o le Cancer Council po le Cancer Australia, Professor Dorothy Keefe. O le polokalame le screening program, o le a muamua whaasina tonu i tangata e māwalunga le a vanoa o le a awhia i le kānesa o le māmā, tangata muamua Aboriginal Torres Straits, Ma i lātou i lunga atu o le lima se fulu tau sanga le mātutua, na ula ula tapaa mō se vai taimi i o lātou soifuanga. I whaamaumaunga mai le Australian Institute of Health and Welfare, na iloa aia whaalua ina atu le avanoa o le a afia o se tangata muamua Aboriginal be Torres Straits, i le kānesa o le māmā, na iloa isi i tangata i le atunuu. Na whaalia i fo'i le minisita o le soifua mā lolo ina, Mark Butler, e lua se lau tolu se fulma le valu miliona tāla o le a afa o popo mō polokalameo o aunanga soifua mā lolo ina, mō tangata muamua. Na saunoa Professor Keith o le Cancer Australia, o le kānesa le nei, o lo o au pito to o tele ai tangata Aboriginal Matara Straits, o lo o a afia, mamalili wai, o le kānesa o le māma.
We have to tailor treatment and access to treatment. We have to tailor to people's individual needs. In the Aboriginal and Torres Strait Islander community, it's the most common cancer and an even bigger killer. And lung cancer develops earlier in Aboriginal and Torres Strait Islander people than it does in non-Indigenous people.
Professor Dorothy Keith, o Le Cancer Australia. O le lapata inga, mai Dr. Danielle McMullen, o se fōmai GP Townsville, ma uia fōi o le sui peresetene o le asosia fōmai le Australian Medical Association. O lana lapata inga ina ia vaai, ma tuli matai ia aunga, ni aunga i le maasani ai. Ai mai se lava, aunga pei o le faa umi umi o le tale, atoa ai ma le filiungia o le fatu tale i le toto. Na ia tāu noa e na ia lapatai, ina ia vaveva ai lau fōmai mō se siaki, pe a mō li mawina a unga nei, e mai se lava le faa umi umi o le tale, ma le filongia o le fatu tale i le toto.
It's always really important that if you've got new symptoms, a new cough or shortness of breath or particularly scary things like coughing up blood, that you would see your doctor. We do sadly see some lung cancers in younger people, so people under the age of 50. So it's really important that we make sure we're getting regular checkups with the GP and doing what we can to protect our lung health, which includes not smoking, not vaping, and living a healthy, active lifestyle.
Dr. Danielle McMullen, o se GP Townsville, ma o ia fo'i le sui peresetene, o le Australian Medical Association. O se tasi o vaiangata ua o le fuafuanga le nei le malotele, o le sā i le fatawina o i sikaleti, po o sikaleti ausa le vape i tu upulanga talavou. Na sā unua le fatonu o le Cancer Council Australia, Tania Buchanan, o se tasi le nei o mafua anga o ngaonga, mafua anga onga onga o le afaina o tūpulanga talavou i le kānesa o le māmā, ona o le ulaina o sikareti asu po o le vaping.
Because what we know about vaping is that young people who are vaping are three times more likely to go on to become smokers, and then, you know, they are subject to all of the risks involved in becoming smokers, and of course lung cancer is one of those major risks. The really important thing about this lung cancer screening program is that once fully implemented, it could save around 12,000 lives in the first 10 years of operation. So that's a huge, huge success story, and we're delighted that Minister Butler made this announcement.
Le whātonu sili o le Cancer Council Australia, Dania Buchanan. O le ripoti na whaamau pōpoina Sam Dover, mō le SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.